Ekka Nene.
Ekka Nene.
Episode 9.
We're back.
Yeah, na kama kawaida tunaanza na shoutouts. So kuna Mwakavi, Mwakavi Maweu, Alan Opio, Mamati Brian, Nofa, Paul Mess, Slatha, Billy Alela, na pia umse anaitwa Rogers Bet. Rogers Bet jo, one love. Karibu kila video na comments kadhaa za Rogers Bet. Na tunashukuru kabisa. Sinajua. Yeah. Hiyo support si tunashukuru. And of course, tukianza mambo ya hii wiki, kuna hii story KBC.
Yep.
KBC TV na kuwa revamped.
Yeah.
Yeah. So, when you think about KBC, majina gani you come into your mind? Like, from back in the days, paka size. KBC.
KBC.
TV. Yeah. TV. Ama TV radio, KBC tu in general.
Okay, mimi nitakuwa na brain freeze kiasi. Because pia KBC, hiyo time mali tukua tunaishi, haikuwa inashika clear.
KBC
tulikuwa on the cheaper side of things.
So
tukua na antenna.
So yetu, pia nizasema ulikuja
March 90.
Like, 91.
Bado ilikuwa.
Okay. So, mimi nikifikiria KBC naweza sema kuna era ya moja hii ni legend lazima uko unaijua Mkwata Francis.
Yeah, niko na skeji na.
Eh, lakini unajua yuko anafanya nini? Rail kwa raya ya weather kwa Mkwata Francis.
Oh.
Sio kwa ngati Mkwata Francis akikwambia joke kuta nini? Kutanyesha. Mtu wangu beba umbrella.
Oh.
Eh, alafu alikuwa zile siku KBC makisoma weather alikuwa anaekelea gazile
tu nini tu sticker tu mag
sticker za. So hii ninja kitu fani ni, first of all jina yake, Mkwata Francis. Instead of kusema Francis Mkwata, yalikuwa kusema Mkwata Francis.
Ona,
yani ni legend.
Legend, yeah.
Afu kuna raya ingine kunitua Hamisi Themo, Hamisi Temo. Ilikuwa na afro.
Yeah.
Kaya ilikuwa na afro yo.
Okay.
Nyo ninja. Alafu tena, of course, the legend ye bado yuko mpaka saizi, Jeff Mwangemi, kikam tu radio.
Yeah.
Reggae time?
Yeah, we're not in a joke.
So kitu moja juu ya reggae time ile stay kuambia, najua tulikuwa gana coaches. DJ moja coaches tulikuwa naye siku tulikuwa tulikuwa tumekufa reggae damn
baya
so hii ninja ilikuwa inasikiza reggae time class ikiwa starehe kwa class inasikiza reggae time ikifundishwa math ila ipenda reggae afu nakumbuka hata tukinini like majioni hivi ningeishia kwa dome yani saa place yake napata ameshikilia ka headphone kamoja hivi mimi pia nimeshikilia kamoja basi za kwa ilikuwa gani coaches yo
shout out to coaches
alafu ni tena nikifikiria juu ya KBC back in the days of course music time Fredo Bachi Machoka
hiyo sasa
hiyo jiki alafu pia kulikuwa gani ngoma kuna ngoma ilikuwa inanikatia mpaka niliandika juu yake kwa ngoma niliandika gajoi ngoma kwa ngoma you how much kuna nikatia nikiwa mtoi but now as an older person kuna hiyo nostalgia ngoma ya Maroon Commandos amka kumekucha
hiyo ni grandfather
kwali ndosa za kuenda shule so mother alikuwa every morning anaika KBC so nikiamka the first thing nasikia ni hiyo ngoma
si tulikuwa sasa tunasikia kwa radio nikiwa TZ in the 80s
okay. Yeah hiyo sasa ilikuwa radio
grandmother ilikuwa ikifika hiyo time anafungua radio tunasikia hiyo ngoma na a few other classics nikizisikia nitazikumbuka
hizo classics za hiyo time yani. And that's what another thing ile watu wajua gijo KBC especially when talking about the radio the radio side ya KBC their music collection was ridiculous si ndio kuzungesikia hizi za Kenya alafu apart from that ngoma za maju walikuwa na ngoma hii ikwenda sundown ama kitu kama
sundown sundown
kuna chizaga mangoma sijui na afu zikuwa zinaenda na hiyo type
hiyo
alafu apart from that of course reggae juu tumebonga juu ya Jeff Mwangemi kulikuwa sijui na London Boys na ngoma fulani ya Sen to sijui London Boys
siwezi kumbuka but
yani hizi KBC
yeah KBC ilikuwa hatari
so after you come to the TV side pia lazima tubonge juu ya ma classics vitimbi
yo jamaa kamani
mahoka Tahamaki. Unga Tahamaki?
Kulikuwa kuna moja. Oh my God, can I remember the name?
Kwa nini kulikuwa Zingatia?
Sijui Zingatia. But kuna moja ilikuwa na mother fulani, alikuwa popular sana, alikuwa yani.
Hii mama Kayai, hii mama Kayai.
Si mama Kayai.
Mama Kayai ni vitimbi.
Kuna mother fulani, alikuwa makingosos, yani alikuwa majulikana tu kuongea kilami.
Yeah, nafikiri ni sawa.
Yeah, yeah.
Sasa ndio wake. Siko pia ilikuwa ga TV, mko na TV leo kesho mna. TV iko zinaharibika.
Ndio wake sasa alikuwa neighbor. As in sa later ndio tulija ku realize ni neighbor wetu hapo side za kanini mamlaka. Yeah, mtu wake sasa ndio ule ni kushow. Kuna siku ile siku tuko tunachapoga vita na makarao kwa hivyo. Yeah, amekaa anakuwa mrefu. Sasa hii tukoona makarao huko wasiwa yunini ni nini. Yeye ametoka kubai sijui parafin ama toka kubai parafin na amevaa uniform ya Primo. Sasa nafikiri tu vile amevaa uniform ya Primo.
Hatatandika.
Alionua wao.
Makarao za Kenya wao.
Sitakaki kujua.
Sitakaki. Yaani watu ni ngome. Yaani siko baa lakini aseme.
Tumesahau huo mother. Matuo boy alikuwa best yetu yani.
Eh, makarao wa Kenya karibu afanyage. Hii ni story steak party. I think Muki anajua story. Makarao wa Kenya karibu afanya ni regret siku moja. Kuna siku moja ile nilikuwa na drive pale university way. So nilikuwa na academy. Me get free key alafu kaniambia Muki akanidungia. So kabla niishie kaniambia you might be going to see another chick. Hii story ni freaky. Hiza. Lakini lazima nikupatie general na story za makarao. So, can you be like, if you're not going to see another girl, let me wear your boxer, you wear my panty. Some bitches. Lakini the pussy was so good. Nikasema, hell yeah, nava. Sasa shida ni, tuko na Muki, nimepika Muki hivi. Bado na stink of pussy, yani budisi. So nimetoka nini, nimedrive nimetoka Ngara hivi I think nikapick Muki sijui place gani. Then tukikam hivi university bado iko natengenezwa. So hii karao kishani ya kisha achili ya Prado ikapita. So bila Prado kupita simi nikaenda kupita. Wacha ninja join ini itake kuni arrest. So nikaipatia driving license yangu. After kuipatia driving license iko nataka ni bribe. Mimi nimetoka kuondoana la sina doko mfuko. Tuangu nimesota, Muki akaniambia let's run. Kwa sasa ilikuwa shida tukishia ndani. Niko na ngoza. In other words, jo si vaingo da enye jo tuangu. Yes, sijai sawa, yes. The things we do for pussy. Awa tume digress kwa na wangajia KBC. Yeah. Ya iza jayi. Kumika yo story. Kato yuko yori ya KBC.
KBC
yo
kame.
Yeah. So, that's one of those days. Okay, so saizi KBC wana revamp. So vile wana revamp, wamerudisha watu. Catherine Kasavuli, Fires Kureshi na semkana anarudi. So, kipata chance to watch?
I might, but it depends. Ile issue nimekuwa gana
na tu watching news. I know we don't watch, but are you tempted now at least once in a while?
Maybe once in a while.
Yeah. So Kasavuli anakam.
Yeah.
But sasa imenikumbusha KBC, unajua reputation ya KBC ili damage yona raya moja. What was asema ni raya gani?
M1
Daniel Turi teacher rap mode.
That's all.
Nakunga hizo siku like ini nje kuna fire wase through E-Station. Wewe ni kama minister umefurahi, umeambia bibi hata usijali tunaenda ku move tuende Runda. Last time bibi anakupigia ujumbe futwa job, hata upigii jangu kwa na simu.
Yeah.
Yaani unashtukia umefutwa job through radio.
Yeah.
But apart from that na kuna vile news ilikuwa inaanza. Rais mtukufu. So news ilikuwa inaanza na yeye, afu kishamaliza na Moi inaenda kwa Saitoti.
Yeah.
Kwa hiyo time ya Saitoti. Inaenda kwa Saitoti. Sasa ni hizi raya zingine ziko hapo. So watu wakakamko associate KBC na that. Like government propaganda.
Yeah. Na hiyo part ya wase kukua fired kwa radio. What's the worst part? Unaweza fikiria juu yake. Kwa kufaiwa.
Yeah.
Wapata msee. So unajua kuna zile magari government kupatia.
Yeah.
Wapata msee kwa maybe between up and Nakuru. Yeah. Anakuwa fired before fike Nakuru. Unajua mtu ushikishwa.
Yeah. Ndio nakuchukua mheshimiwa mwingine.
Eh, mtu ushikishwe hapo. Na kunanga ku discuss eti niwaje tu hata hapo mbele zi.
Yenye hiyo ni jeli kwa dharau. Lakini create billionaires.
Yeah.
Kuzile create billionaires wengi sana. One of them akiwa ni Biwott. Alafu shesike the most ridiculous story juu ya Biwott. Ni story gani umesikia juu ya Biwott kwanza wewe?
Biwott is the guy who owns
Yeah. Ile story ya unaijua?
Yeah, ijua but hatuwezi
sema. Sisi tuibonge Biota shalala. Sha rest in peace.
Yeah.
So tunabonga juu yake allegedly.
Hatujui
this is the truth but tubonge juu yake.
Yeah,
what's the story you've heard?
So niko nimesikia story fulani na nikaisoma tena juzi kwa some publication, so it kind of like confirmed. Basically wale ma contractors walikuwa namjengea hiyo building some Jewish niggas,
Israeli
niggas walikuwa namjengea. So yeye akaona nika burungu yuko karibu kumalizika,
akaongea
na odo akaongea mbaya sijui walimfanyia nini, akawapatia 24 hours kuvacate the country. So umse kuona hivyo akajua yeye hazi fight. So hizo drainage zote akazijaza na concrete.
Nilisikia hiyo story jo. So that's why like any day ukiwa kupata inje hapo mbele ya yaya, sasa tunabonga na sewa kwa place yote. Ukiwa mbele ya yaya any day usiku, angalia hizo building, utaona kuna one side ile kuna steamer na nini
steamer.
And then another side iko tu,
just
a building, very nice apartments, what ama houses, but hakuna steamer, hakuna
kuna drainage. So apparently wamekuwa kitry kui fix, wame get ma contractors wa aina yote, watu wamejaribu wakasemazia hawezi. So the only thing left na scared is juu ni kui demolish. Na hiyo pia sasa hizi it's impossible because how are you going to
your place,
because it's around
na inakuonyesha just pay people man. Najua
if that's the truth,
I think that's the truth because your myth you in any story tumesikia that
version so many times
and not to defame sewenya sha daddy. Kuna story more interesting joira ya kama ati vile iko inaogopa death, msikia tiko ina switch magari sana.
Your story iko nasikia
inaogopa death sana, so iko ina switch gila ikati range itatoka vuo si imetoka na range oneka gari ka kametoka na mamboga ndio yani iko hata iko mbele iko huko nyuma na mboga aliko kuna kuku yani ni kwa kuliko gara story mob zake jiage sina algorithm to the total man,
the total man.
So of course rest in peace kwa Ken Koshua megona I feel the same about your story ya hiyo mse na stories za ku rest in peace. Otherwise pia story nyingine pia the prominent DJ niliona article yake kwa gazeti. So apparently kuna dem ndiye aliandika ata remember the prominent DJ. So tulisema the prominent DJ alikuwa anapenda pussy
sana.
There's now
that's like it's
and that's one of the things that kept that nigga alive, you know. Because also maga pussy keeps you alive, like a lot of sex. Like one samaga like to stay if you have at least like 4 orgasms per week. Look for years younger, some bullshit like that. So apparently in India ilienda na mademo wawili na Ivasha. Ili invite dem moja au dem akona since me invite you na ira yani billionaire, wacha ni invite best yangu. Saka invite best yake wakaenda. Prominent anataka kuchapa ile kitu. Alafu washafika huko, dem akamwa hapati raya siku ya kwanza. Sasa kupatia raya kamwambia no problem me just go and sleep. Afu ni zapata lazima iko ilikuwa pop kapil, unajua kale kapil si ati una pop alafu
ndio na nini,
lazima ukapop ndio damu irash. So try imagine prominent jam enda kulala kama nyoti. Sasa hiyo iko baka 60-70. Najua, najua mwa ga advocate wa kujakof, lakini jo kujakof at 70. This is sister poa. So somebody ali Jacob akalala. The next day si wana na demo na wana kunywa kila kitu, pass the kovosi everything. Same thing demo akasema
no
atoi ndungo. The next day aliamka, the third day Rael ko sharudi nai soje ina do maybe probably chukua helicopter karudi nai ikacha bill jo. Alafu najua ile sile raya kulala kwa room ya 10k pa.
Yep
so like imagine jo ila mademo ali go through.
Wow.
There's no lolo seems to kulala at place ya 20k even a night.
Jesus.
Unajua kungoa hizo ma place za 100k. Shazisikia like one night.
You know manisha kwa liko hapo, so tuseme hizo zilikuwa ni two nights. Jua alimnyima two nights. So kama ni 200 G's. Hakuna viazi unaweza chonga hata kama ni mwaka.
Kuzina kuna chonga viazi na chips zitaharibika.
Chips
lazima zikuwe fresh.
Zikuwe fresh.
Zaka huko jo the whole month.
The whole month unachonga viazi. Na bado unachajio. Accommodation.
Na dish.
Kuna chonga viazi.
Sindiyo jo. Lakini sijui kwa nini mademo wagana itabia. First of all, prominent DJ reputation yake ilikuwa out there. Anapenda kuondoana.
Yeah.
Hakuna vile unaweza sema like, oh, I was expecting, I look at him as my father. No, I wanted to tap. Yes, unajua. So that's number one. Afu number two, history ya dem kushow up na mtu mwingine. Sijui kaisha iku happen ya. Dem ashai show up na mtu. Because mi niko na traumatizing
yeah.
stories.
Yeah, kuna time ali show up na mmoja.
Yeah.
Yeah, so iliniacha pabaya. Plus, ile stress ya kungoja bili kuja. Ndio ujue itakuwa ngapi kai ita surpass ile ndio uko nayo ama ita hiyo stress ili lucky for me
uko young hauna
job sina job so lucky for me haiku surpass but ili niacha pabaya cause you know
mimi pia nikiwa kampo think iko like I think 22 hivi dem contract katia kakatokea na mabeste wake wanne like bitch please mabeste wanne I'm 22, I don't have a job. I'm just trying to get pussy. Just trying to get my dick wet. Yani hakuna kitu yote ile.
Yeah.
Nimekuja hapo at least juju ya nini ama. I'm not even thinking about marriage.
Yeah.
Mimi natafuta kitu moja. Nilitokea na best wake wanne. Ile kitu niliduni nilijifanisha ati nenda kupiga simu nje, afu nikatoka tu hivi, nikamblock na ikakuwa hivyo. Sio kama best social media mpaka leo. Niko shoko sabia sha move on.
Yeah.
I miss ja move on. Like fuck you, man. Don't fucking do that. Ajualo filikuwa pale development house, sijei sahau. Tulenda ka restaurant, tulenda po development house. Miniko pale, juo na juwele, hapa naweza ka convince juo niende nipatiwe. Niko najua probability ya kupatiwa ni low. Najuele, ukiwa 22 confidence yako, si
kama,
ina increasing with time.
With time, yeah.
So, haikuwa high hivo. So, kuna ujinga ile nili go through na ili baki menikasia sana. So, mademo nafaa kuwache yo story. Na, history ya prominent DJ vile nilisikia, first ili ni bamba sana.
Yeah.
Kuza kuna vile, nakutoa Nairobi.
Nakupelekana.
Peleke Naivasha.
Naivasha.
Alafu,
kangaliani. Eti tuko naenda tu kuangaliana.
Yeah.
Hai.
Zi. Alafu, najua ndakua like, oh, a woman has a right to her body. Yes. The same way a dude has a right to his pocket. Don't go, nini, we are adults.
Yeah.
Don't go, nini, siende out of town.
Yeah.
Kauna go out of town, jua kuna
expectations. Yeah.
Hakuna mtu akitaka kupatia na free nini, utenda utafute chokora wambi. Like, chokora wate minikipeleka wewe nini, free ufraie gari, unuke jasho kwa gari. Lakini kipeleka dema, ama dema peleke chali. Hata nini, kamadha fulani.
Yeah.
Ushe ikatua na madha mse. Misha ikatua gana kamadha kamze once.
I think we need to leave that story.
Zizi, tuambie tu, as long as ujataja ni nani.
Siku katiwa. But I remember another time, nilikuwa nime invite a few friends kwa hawa yangu. Waka kamna kama the fulani. Kamlami. And then towards the end of the night, alikuwa frisky sana. Alikuwa uncomfortable. Not just for me, but for like a whole bunch of people.
Yeah,
yeah, it was very
uncomfortable. Madingo. Nishe katika kama
na kamze. Na hii haikuwa kitambo sana. That's why I'm going to try kuyavoid. Iko fresh kwa memory za watu.
Yangu siya kitambo kuzilikuwa tayari. Yani ile, nisha settle. So kuna Gathemia. Gathemia likuwa na do... Best yangu anaitwa Gathemia. Anaranigi at nini fulani itwa Kenya. So Kenya ilikuwa na place za kisapiri. So nisha mitaka madha kamsapiri. Zee, kalikamu kama na drive Benz. Alafu ni Benz za kitambo. So mejo it's old money. So after shows tu nini kalikuwa fascinated na dread ya money. Kalikuwa all over my ass. Like, hey, you know, my son lives in America. I am alone. You're a handsome boy. Gini, kana nirushia zila za mjaka try kukatia na ile old school. So nikuwa nakaona nona haka. Kaneza maliza poverty yote. Lakina jakule kina laga mbia niende ni explain. So ikabidi ni lege yo story. So, you're only one of those. Lakini sasa, to go back to vitu zina happen kwa news. Kuno dema naitwa Vera Sidika. The socialite, like one of the most famous. So anatafut, yuko na ball size. So of course the first thing ile raia zinashindwa. Yaani yuko na the same problems na the royal family. Cuz now the royal family vile ilisikia Meghan Markle ana ball ya Prince Harry. First thing walifikiria ni mtoto.
Atakuja kiwa rangi gani?
So the same thing na academy. Mm. Wana fikiri mtoto atakaa makiwa rangi gani?
Blacker and black.
Because hiyo nini haijui ukibleach.
It's not genetics.
Yeah, it's not genetics.
Yeah, so
inabaki pale.
Inabaki tu pale.
Yeah. Alafu pia kitu moja nilifind interesting na damn ni. Unakumbuka back in the days. Mm. Nowadays light skin people are called light skin.
Mm.
Back in the days light skin people were called
ulikuwa niambia sometime back.
Yeah, yeah.
Mi unajua.
Na cheki. So wewe kwa gani? But kulikuwa gana ile nini? Sisi jutuko hivi. Kwa tunaitwa wewe ni msetu wa kawaida lakini mtu akiwa light skin kwa tunaitaga brown.
Brown no.
Eh anakuwa brown jo anakuwa brown. Brown. So brown iko inamaanisha ga light skin. Light so kitu interesting na udem yuko obsessed na kwa light skin.
Mm.
But apart from kwa light skin her niggas brown.
Brown.
So right size kuna raya inaitwa Mauzo Brown. Si ndio?
That's raizi. After.
Na before kulikuwa na nani?
Otile Brown.
Otile Brown. Wewe mama mwato yake lazima kwa brown.
Brown. Brown. Wow.
Isa shida ni Otile alikuwa na damu ya ile side. Na Daud kato yake takia brown. So so ato hiyo hii so kuna nini inaitwa nini? Lakini nasikia demo yenyewe pia ana joke na asemambia pia ya juu vile mtu yatafanana. But least size anaweza sema iko na royal problems za kuori mtu yatatokea kikaaje. Alafu najua imeni remind stories are light skin girls. Mm. When it comes to girls, does it matter? Light skin, dark skin?
Not really, but I think me we're gonna lean towards the darker. Darker.
Because me also, the whole black spectrum.
Yeah.
Yeah, from dark to light.
Yeah.
I respect. Joe, one thing. The pussy region is always dark. You know what I notice? Other day, we're light skin. Ile area ile itakuwa somehow darker than the rest. So utapata dem hata nini ame bleach akibleach hiyo area nzuko hey ubadilisha rangi bwana cuz hiyo area inabaki gi hata dem akwe how yellow
yeah
okay. The pussy region somehow waga darker compared to the rest of the whatever. So hakuna hiyo alafu mimi nikisema the whole spectrum is the electro inafanya gana believe squaggy light skin, dark skin makes nothing to me.
Mm.
Is nikiwa mtoi class 8.
Mm.
Kwa nimeona ki dem flani mkongolese.
Mm.
O dem alikuwa dark.
Mm.
Dem alikuwa dark yani dark kai sweater. Dark design ya South Sudan.
Mm.
Lakini tumia alikuwa msupu. Alafu alikuwa anaweza kutembea kama mkongolese flani.
Mm.
Alikuwa kasupu sana. Mimi niko naona hiyo supu yake. Mm. Sikuwa naona ati ati light skin. Light skin half the same school kulikuwa kana kademka half German half Kikuyu.
Mm.
So kalikuwa kaleka pointi kalikuwa kasupu.
Yeah.
But at that age at 14 ungeniambia either yeye ama the Congolese ngechagua the Congolese. How and she was dark.
Mm.
So mushindagwa. So nikiona watu wana bleach like nashindwa like why?
Yeah, it's crazy. So hizi inausikia Safari pia anaenda ku bleach.
Safari ni ile raya ya
Jamaica.
Yeah. Yeah, same kitu fani na Jamaica. Jamaica zoga zina bleach sana. Kuzangalia pia nini? Hizi raya zinaitwa nini hizi?
Mse fulani.
Mse yuko jela.
Yeah.
Vibes Cartel.
Vibes Cartel.
Alikuwa na bleach.
Yeah.
Ndio. Hapo imenikumbusha, situko nakumbuka kuna hii raga back in the days inaitwa Nardo Ranks.
Yeah.
Inaitwa bleach. Sugar na dema bleach, dema bleach out them skin, dema bleach. Feel look like a brownie, girl me honor you, cause you know bleach out your skin. You know it's no chemicals, we look like a brownie, dema bleach. Oh. Afi kwa ile ilikuwa kwa ile redeem ya Mada Shirot. Sijai saha, najua eh.
Okay.
So nizaenda we search na Dorang's bleach from back in the day. So, yon ni kitu na shindagwa na hatu, as in, Why bleach? Alafu kuna ile bleaching work. Jukaa huyu dem anaitwa Vera, lazima tumpatie credit. Ukimwangalia wewe unajua my bleach.
Yeah.
Hicho unaongeza madem, zile mademu bleach alafu unasahau.
Unasahau hiyo area kwenda chini.
Acha hata hiyo area. Au sahau mkono.
Mkono.
Sio naanga like
like
yani aki commit crime na wa gram mkono peke yake amwezi waimshika. Kwa sababu angalia sura mse hai si yeye. Ile mkono ile ni gram ilikuwa Yesu. Eh kuna kwa gara hizo zile unashindwa nazo ati ni aje.
Yeah.
But ku bleach jo I know yani nitakut nini Chino XL, like I'm leaving niggas happy like OJ when he got his first white pussy.
Yeah. Yeah.
So kuna hii side ya like Wajaka for example.
Mm.
Wajaka waga na confuse you sana the light skinned girls.
Mm.
To me light skin,
I'm trying to think the whole spectrum if I've ever had one like light skin chick. Like I can't no. Mm. Siyezi kumbuka.
Oh, that thing, that's why nashinda nikikwambia nini, the Nether regions ufanana. Nashindwa ni aje. Yeah, the Nether regions.
Sijawai.
Yeah, sijawai.
Maybe nikikumbuka mmoja.
Come to black, I think many all shades of black, eh? Mm. Man, that's why like there's something about black pussy just looking black. There's just something about it, right? So I don't know, history how to bleach and what. And it's sad. It's sad that kuna na chikikika nini countries kama Uganda chukuli kuna zile nini mpaka hiyo vizuri tunasikia uko mpaka da skin cancer unajua.
Yeah,
they might try afu ninja like they are natural light skin girls, why do you want a bleached one?
Yeah,
even for the girl, like why do you think I want you? So ni kitu stay here
anyway. Yeah,
so still congratulations kwa them. Na hope mtoi atatokea vizuri, haijalishi complexion ya mtoi.
Kiachana na huyo msee, pia kuna vile mwafu ana suggest there are still two more Browns left.
Yeah,
Chris Brown and Bobby Brown.
Hapo nafikiria tu mtu ana standard chance ni Chris.
Chris. Bobby is dark as fuck.
Eh, Bobby comes with money. Yeah. Some of that I'll inherit any of the nani? Whitney money kweli?
I'm not sure. So excuse me, I'm stressed.
After to funny ni Whitney Houston who introduced Bobby to drugs.
To drugs, not the other way around.
Na kuonyesha bila watu kujua story. Lakini nini naweza furahia Vera kipata Chris Brown, I think si mbaya. Of course mauzo atakuwa. Ameniuza lakini. Sina hapo ni mauzo. Lazima uuzwe. So now kuna story pia imekuwa ikimake headlines sana hii wiki. Like this past week. Like kuna ka presidential candidate fulani alipatikana in a tricky situation. So the presidential candidate abidi tumtaje because it's everyone knows. So it's Mkisa Kitui.
Yeah.
So Mkisa Kitui amekuwa msee Raia Mobs nasema ata bring a new form of leadership. Sinajua. So after tape yake itoke, ninja zimekuwa zikimita president erect, najua. So kuna watu wanasema hii tape iko doctored, na hii ndio ujinga unikatia na Kenya. No one can doctor a tape like that. It's impossible. Graphics design ama not graphics, special effects, watu wa Kenya hawajafika hiyo level.
Hajafika. So,
tuache hapo.
Tuache ujinga.
Eh. Umse alipatikana. Was it a mistake? Yes. And this is why Suse Majuya messing around sexually when you are young. Because I think this dude amefikisha 60. Sindio?
Yeah. Easily.
So kama amefikisha 60, at 60, are you still hanging out with these young girls?
Why?
And if you're hanging out with them, lazima understand rules. Kuna kitu inaitwa social media.
Yeah.
Mimi naweza kuona sema old dem akiingia tu hivi mko tu, hey, let us simu yako. Let us be nini, naziweka kwa safe alafu mimi najua code na wambia funga macho ni naziseti hapo ndani. So hezi amka ahepe.
Ahepe before uamke.
Hakuna kitu yote ana record.
Yeah.
These are the rules.
Yeah.
Hey, cuz it's tricky like right now imefika situation mpaka I think ukifika a certain level of politics. Even hata vile unachikigi hizi ninja za kina sijuji chopevu. Because nakama zina record. Unaza record hiyo ukiongea mavi. Mina wasimunga kishafika level kaa hili. Hata journalist. Akikamu kwambia off the record. Ambia saa. Sasa wewe utafanya hivyo. Utabaki tu na boxer. Journalist anabonga na yaki wa ndeth. Ni boxer tu ndio hiko. Na boxer atisi ati. Iyo pia mmetest muka notice.
Hajaficha chochote.
Hajaficha chochote. Iye kuna level ingine.
Yeah,
so unajua waka buda. Anatry kucheza like the young man's game. Akiwa old.
Yeah.
That's why vitu kaa hizi na happen. Because mina zasema at 60. If you cause you're running for president nini. Kademu kamekuja pale. Simu. Simu chukua weka pale. Si kila hotel room waga nayo safe.
Yeah.
Chukua pale weka ndani.
Weka ndani.
Haizi toka hapo bila wewe.
Yeah.
Kwa sana pia anaweza kuwekea mchele. Anaweza kuwa a lot of shit inaweza happen.
Yeah.
So ile time bado uko in your senses zako. So that's number one. Number two, this might sound gay but will watch your video.
Mm.
Cuz somehow it's gay watching another naked dude. So, to watch video yenyewe. So ninja ikafa. Wewe unafikiri ilikuwa it was it before or after?
Me, I think it was after, cuz this dude looked like, you know what happens after you bust a nut.
Me like you judge. Me nafikiria ni before, cuz one thing nafikiria, okay, two things. Mm. If it's after, then udemali wipe. Mm. And nigga was too dry. Yeah. Alafu unajua kuna vile ukitoka ku dip kwa pusi, pusi juice itabaki either kwa balls zako, like some white. So, kani creamy itakuwa white, kasi creamy itakuwa shiny.
So why was he blacked out? Like,
sina what happened? Ni kai kwa mebastanat. According to mimi, hako kali bastanat the next day saw. Maybe hata ndio kadem kali jump. Mimi kwa nimekuja hapa kaka hii mambo alafu sijabana mimi na chukua tu video sasa.
So the nigga look like he's asleep.
Yeah. So there was... ukinini ukiwa tu ile tu like ukiwa detective. They were like, this dude are not bastanat.
Yeah.
Lakini sasa nikanikumbusha politicians wa Kenya na sex tips.
Mm.
Like, what? Osha skejua any other sex tip? Politician.
Sikuna ile ilikuwa famous. Ma politicians wa wili, actually.
Yeah.
Yeah, moja.
Oh, yeah. Okay. Yeah. Kuna umsa wa death certificate.
Yeah, kademka likuwa kameshikilia burungu hivi.
Raya death certificate. Raya death certificate. So, ajeni kutumusa wakajia ujia sex tape. Ukitaka sex tape, ikuja. Kuwa umejipanga hiyo siku. Eje raya, hafu nijo sikeni za jitetea.
Usha ambiwa urekod nini sex tape?
Yeah, nisha hii rekod. Ntakuambia kwanza juya, kuna ninja fulani zinatemea ina irobi na masex. Itakuambia juya sex tape, nisha watch, zile sikuwa taku watch. But, to go back to hii ninja ilikuwa akamadha. Sini akamadha kalisetua kibare na kidero.
Mm.
Ah, so kalikuwa pale kameshikilia. Lakini ninja alijitetea. Kwa sababu najua nani alikuwa coast. Mkisa.
Oh, alikuwa coast.
So nalinga ilikuwa hapo ime. Yaanza ninja ilikuwa Nairobi kuna baridi bwana. Ilikuwa si noma ni baridi pia. Ni baridi ya Nairobi. Sasa inaweza jitetea baridi. Baridi ndio ilifanya ikashirika. So kuna hiyo. Afu paka madhawa northeastern.
Mm.
Najua, like when we think about Muslims, naturally we don't think about freaky people.
Yeah.
So madhawa northeastern only in surprise.
Yeah.
Alafu hiyo ninja iko ina park. Ninja iko ina park hit. Jabu sawa gajo. Kuna ninja zimu respect. Alafu the worst thing about kuwa na many brothers. Ndio mko na many brothers amkuagi blessed the same.
Yeah.
So nakumbuka kuna nini ninja moja bra Muki. Kwa niambia like one of Muki's brothers our dog. Jaga na pack it. Sika nikumbusha pia mimi niko na two twin brothers. Na one of the niggas sitataja ni gani. Wakina hit. So na type haja mko brothers kina kunyora mnanyora pamoja. Niko like hey. Karibu niuliza baba yetu ni moja kweli. Hapo mama yetu alitudanganya bwana. Nije ina pack hit. Yeah, so kana kama adaka nini? Kana kama adaka ako kanini northeastern.
Yeah.
Galiko kana receive. Kwa kana receive. So kuna hiyo. Alafu kuna madha mwingine ukitaka kujua ma politicians wa Kenya, lakini wao kwa politician, wao kwa journalist. So itabidi maybe pia tuangalie ma journalist come to sex tips. So kuna madha limu from journalism, sikuzia na wakia gava.
Mm.
Hatuwezi mtaja, but watu watajua ni nani tunabonga juu yake. Mm. So yeah, pia kulikuwa na ka sex tip.
Mm.
Ile ilikuwa ndethe.
Mm.
Na like ka 50 year old pussy. Angalia design ya Chris Rock ya kuna community TDs.
na
family.
Na family. Yeah,
pia ni the same thing. Kuna community pussy and family pussy. Ile pusi jo siko ba
siko ba
gato pa like so ira elia wa kurekod
eh
records you can go and try to blackmail your mother.
Maybe.
Which is stupid. Yeah. You find you like to blackmail mtu ni stupid dak hata kabuda kisa kaka na blackmail you, it's stupid. Don't blackmail anyone.
Yeah.
Lakini pia there's a certain level ukishafika you should be paranoid.
Yeah.
Unajua tu like everyone is out.
Is out to get you.
So kuna mother. Other factor to survive mpaka saizi ana work for Gava.
Mm.
That's actually something.
Unajua kile. Unakala kama mse pia kaliko kana kaliko kana. Igor Royal Media.
Eh.
mse flani.
DJ flani.
Sio DJ.
Kuz mother pia atutaja liko na wako wapi but kilometaja
maybe kuna mse flani alikuwa anaitwa nani?
Sijui. Kamseka alikuwa kama mjaka
flani. Eh. Yeah.
Zi ilikuwa kama jaka kweli. Kuna kamseka marketing na kunga kali yeah. Kulikuwa na sex tape yake.
Yeah, 2 minutes hivi.
Lakini at least alikuwa na anatingisha raha. Alijiri present. Jo kuna DJ. Kuna DJ flani pia. Alikuwa na sex tape but yes. ya ku represent eh unajua ukitokea kwa sex tape inafaa kuwa like your best day like you make sure umevaa Sunday best
Sunday kwa, best
eh kwa sababu ninja zinapack hit sio kwa nidhamu usitoke nje kaa tu ndani kitoka nje kidogo ninja zinakujudge sio yoki ninja wewe yoki ni fupi kwa
kuna vile kuna watu kuna vile watu uzisema yani
yeah.
Nimesahau
ah ninja zwa
kuna
judgment so kuna huyo so kuna huyo DJ afu kuna nani tena media imekuwa nazo
yeah, media
media vile nimekamkuicheki kuna kwa gana freaks wengi sana so pia kuna ninja nilowak nayo sitaitaja pia to protect the innocent I think bado iko kwa media sasa ninja alikuwa na ujinga moja every time imeondoa dem ina record so kuna siku tushapata nayo tao so ile siku siku tunabonga juu yani nimeamua mof ni I just put a new place sasa nimeishia tu opposite True Nation Media nikaenda nika meet kwa club fulani so tuna have coffee alafu kuna ngole dem kuna katia shanionyesha simu. Sasa imeanza vizuri kabisa kademka kondeve. Unaona hii ni community pussy. Unajua still young. The next thing nini? Ninja ikiwa ndete. Ikiwa ndo ade. Ninga ndo watu wote ya 60. Bado na yona gapa kale. Alikuwa na 60. Yaani imerekord karibu kila kitu. Ikisha toa hiyo. Tumepiga story, tumekaa nini? Tena ishanyonyesha kengine. Tena ikikondo. Alafu haiko natumia raba. Ni like imemwa kamba ama. Hiyo ni njabu hiyo. Hiyo comedy. I think he comedy mpaka saa hii.
Na ndio kitumio like madem wengi. Sijui kama kuna wale wanafikiri wanajua. Na kuna wale hawajui kwamba kuna tape zao zina run around
mingi sana. Lakini at least na tape na njia kaa hii iko na something to lose. So I think apart from kutry kuonyesha mabeste hayo hizi sex tape kuna at least ainene but hiyo ninja ilikuwa matako sana cause sitaki kuona sex tape ya kwazi nigga we are not cool like that kwazi, I'm not trying to see your dick cause you know fuck you
yeah.
So ilikuwa gani hiyo tunza kwa tumapiga story mkishazo ya na certain level
yeah. Inashinda inaanza kuonyesha nini
sex tape
some clown shit
so there's that nigga the same media house ilikuwa na wakina ninja fulani pia natoka. Hii ninja pia natoka coast. Natoka coast na ni Muslim. Some freaking nigga. Sasa kuna this other nigga, also coastal, inatoka huko. So ilikuwa nimeka tu, iko mimi na ukikuzo haya. Haja kuna nemo niki. Huyo anaka kuna naibu huyo anakuwa TV na tu. Watu wakiwa na jira haya. Watu wa jira haya vizuri. Iko mimi na ukikuzo haya ni mwafrika ule. Mambo neza mfanya ule. Alafu nje ile mnabonga. Alafu saa kuna ile skuli niambia kuna zile vitu najaribu ingi na bibi yangu. Najaribu na bibi. Sasa kuna hiyo wakati nishafanya na bibi ile mambo. Kamlamba kwa mkuni. Bibi aliruka juu. Every time mwana gani jambo kumbuka hiyo story. Bali hiyo hiyo la rasa ya wai. Hati waifu wakame inokiba. Yeah. Sele jia, ukisikia ninja zinalamba rasa ya waifu wazo. First of all, yu waifu sifiki kane za cheza yu ninja. Because hakuna ninja.
Ya mingine naza.
Inza tuivo. But apart from that, inakuonisha, majuzi tumebonga juu story ya kuhit pussy. Lafu kuna msa nituwa Andrew Njeru. Akatuandikia kisema atezi eat pussy. Nigga, people are licking ass.
That's the people you're competing with.
Una compete na raya zina kula rasa. Yaani yaona cheza eh. Eh lazima ujue there's levels.
Levels to this shit.
Yeah, cuz watu ni freaky hapa nje. Na usi nini? Alafu hizo ninja mbili. In fact ni Muslim dudes eh. mfanye kanionyesha religion has nothing to do with being freaky. Alafu kumbuka umadha, umadha tumesema.
Mm.
So kuna umadha alafu kuna. So religion, yes, says no.
Mm.
But people, when it comes to sex, people are animals.
Animals, yeah. The instincts will come out.
Yeah, so sikuwe huku unajifunga ati, hey, kuna ninja itafanya, hey,
excuse me,
itafanya demi yako vitu zingine na ushindo hapo. Mm. Yeah. So, hii ninja zinafaa kujua. Lakini history ya sex tapes, jo, wa?
Yeah.
Historia sex tips ni tricky sana. Alafu saa ni vile saa tumeona kuna watu wale wamekuwa represented badly. Sewa kuna huo DJ.
Mm.
But huo DJ at least alishinda ira ya death certificate.
Mm.
Ira ya death certificate ilichoma. Ilichoma. Hata kaili gonna have a bad day.
That is like...
Yes. Kuna zile...
Kuna zile ish.
Yeah. Lakini saa hii level vile tumefika ni vile tumeambia watu. Yani... Kifika hii level, especially if you have something to lose, usingoja watu waseme like, oh, it's a fake tape. No, it's a real tape.
Mm.
Someone is trying to blackmail you. Sawa. Mm. So now what do we do going forward? You have two choices.
Mm.
Either be true to your wife.
Mm.
If you're not going to be true to your wife, then use safety precautions. Safety precaution ni, ukiingia kwa room na dem, first of all, phone inachukuliwa inarushwa pale.
Yeah.
Ama atakunza kuona security.
Yeah.
Yeah. Security kwa like mzee, unaenda kufanya nini na mzee, leta simu yako.
Yeah.
Sima simu, hatujui code, utapata simu asubuhi.
Mm.
Kasi hivo, simu pale kwa safe, ingiza simu, kaka, haizi ya muka.
Mm.
Kwa za utaki kwa muka asubuhi, upate kila kitu imeenda.
Imeenda,
yeah. Apart from you.
Wanasikia stories wase, wala wase, ile time, vitu zilianza kukuwaga very tricky na kupick madems kwa club.
Yeah, yeah.
Na mkasubuhi unapata nyumba imewaipiwa.
Yeah, yeah.
So kuna wase wali come up na scheme.
Mm.
So wakiingia hivi na dem, anafunga mlango,
alafu
anarusha key nje.
Oh.
So whatever dem atatry kudu, hakuna vile anaweza kutoka. Kisha fika asubuhi, askari, hebu nipatie hiyo key.
Na askari pia najua asiami. Na ile kitu kwa tunasema juu ya kusikizana maochi. Lazima usikizane na maochi wako juu ya uhami.
Uhami
Hawa inaanza kukliniwa hapo. Kwa tunasikia wa mademu waga mezoya sana.
Kuna watu wali kliniwa yani, mkasubuya najipata. Mattress.
Nasikia unachangata kwa floor. Asikia wa mademu kuna wale wata mpaka ngoza zako. Zenda kuzo huko kaa second hand. So unaanza strictly na unaanza from scratch kabisa. But at least your story kile metukumbusha ni number one. Yo nini, like, sex tip. Like, if you want to do a sex tip, a few things, lazima ufikirie juu yake ni, what if this leaks?
Yeah.
Haka muda at least unajua, 100% yako wanajua.
Yako wanajua.
Ule mwadha likuwa najua. Yeah. Hama mwadha wawili, hama mwadha wanautista na likuwa najua, hama mwadha mwingine pia na wakia gava likuwa najua.
Yeah.
Likuwa najua pia, Nime mtaji.
si yendo alirecord yendo
sokeria alikuwa anapiga utapigaje picha na upake hit cuz niggas is packing heat out here na afu najua hakuna mtu anaje performance you have to be watched heat got ile design raya mbili zimekamua ninja moja imeka AK-47 juu wao imeka ka pistol kaso ndio naje pia napiga tu watu sasa. Ninja AK-47 na need kuongea ama G3 I need kuongea. Watu wanaona tu hivi So at least mmemtetea. Nairobi kuna baridi. Uone hata tunapiga nini? Tunapiga short kwa tumevaa. Tumevaa sweta. Nairobi kuna hii short ingekuwa tunaipiga coast tungekuwa tu ndeze kama Mkisa.
Oyo mse alikuwa kwa coast.
Nani?
Mkisa.
Mkisa alikuwa coast.
Alikuwa coast.
Yeye akemapenda.
So ni tu Swahili tulisema acha tumpige picha huyu. Acha tu.
Bati ni ninja ingine ilikuwa hapa Nairobi. Lakini agesi ilikuwa Nairobi. Juka ilikuwa Costa. Kwa ilikuwa Costa. Na hope ilikuwa Nairobi. Jikost. Akuna, Costa is a certain level ya.
Hata mvua ikinyesha aje. Hakuta kuwa na baridi. Inaweza kufikisha hapo.
Kuna hile level. Na linge inaweza shrink. Afi kumbike kwa Costa. Kwa like fuck this shit. Let me go back to a respectable size. So kada hapo alikuwa Nairobi jojika alikuwa hostile zijitetea. Eh, ile zijitetea. So ekonene.
Ekonene.
Kama kawaida, like, subscribe, hit the notification button.
Yeah. Slow news day. It was slow news week.
Yeah, lakini jo too many sex tips. Too many sex tips in this country. Yeah, alafu leo excuse me to upload sex tape yako ni Pornhub.
Yeah, it's a lot of money, by the way.
So, okay, kupata subscribers.
Si hivyo hivyo.
Yeah.
Yeah, mimi ngo nafikiri tu ukiwapatia.
Si, lazima watu wa watch. Na wasi skip ad. Wewe ungefanya nondoan umesweat. Rest.
Zinaf.
Rest na fungua, zina skip ad. Utapata 3 bob kutoka Pornhub. These are your earnings. Ekonene.
Ooh. Ah.